Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Nehemia alipoingia sasa kwenye mji alipopewa ruhusa na mfalme, akaingia kwenye mji aliyokuwa anatakiwa kujenga. Anasema usiku wa manane nikachukua punda wangu kabla ya mtu yoyote kuamka kuniona. Anasema nikapita katikati ya mji na kuangalia mji unafananaje, umekaaje wakati wao wamelala. Because for you to survive in their system, you must enter in the time they don't enter. So ukiwa nyumbani kwako Goba, roho yako inaingia Sinza. We are looking for a way to take over the systems that are already there. Tukiendelea kuamka muda wanaoamka, tunaingia ofisini muda wanaoingia wao, tunafanya kazi kama wao, hakuna tofauti tutaleta. Na watatupiga asubuhi. Ndio maana wachawi hawalogi mchana. Ndio maana wakitaka kuloga mchana lazima wafanye cha tofauti. Utawakuta Kariakoo kwenye njia panda katikati ya watu wakiwa wanatizama. Nyinyi mkiwa mmevaa nguo, wao wanaambiwa na waganga wao, nenda kinyume na mfumo. Mchana watu wanavaa nguo wanajistiri, wewe vua alafu oga. Because you want to enter kinyume na utaratibu. Esta angesubiri afunguliwe mlango wangekufa. Nikukumbusha hapa. Kwa hiyo ukisubiria wakufungulie milango watu wa mfumo, utakufa. Wanaokujua hawapo. Hawakujui, wanawajua watu wao. Wewe una hela ya kuhonga. Wewe kanisani umefundishwa uaminifu mbele za Mungu, umefundishwa kuwa mtoto wa Bwana, mtoto mtakatifu. Alafu kule wamekaa waliokaa kwenye system ni wababa ambao hawaelewi kitu isipokuwa wamekutongoza. Wanakwambia tusipolala na wewe hatuwezi kukupa hii kazi. That's when you compromise. Kazi unaitaka, mama yako anadaiwa kodi, maisha magumu, and then hapo hapo unawaza huyu mjinga siwezi kula nilibaba. Kwa sababu wao kwenye mifumo yao they are messless, and they are your fellow girls at your age. Bosi anakuambia unamwona rafiki yako Jenny, unamwona rafiki yako Ana, unamwona rafiki yako Amina, unamwona rafiki yako Asha, mbona wote wamefanya hivyo hivyo, wamepita, wamekaa. Wewe kidogo tu dakika tano, wewe unaanza maswali. Itakuwaje? If your pastor akiwa anaamini tu kwenye kunyakuliwa, alitakiwa kubakisha kanisani. Lakini kama anaamini unyakuo, utatukuta tukiwa mashambani, utatukuta tukiwa vitandani, utatukuta tukiwa majumbani, utatukuta tukiwa tunapeta mchele. That's what the Bible says. Itatukuta tukiwa tunavuna ngano. Lazima pastor wako akufundishe how to survive kwenye system inayokutaka kulala na wewe ndio ikupe kazi. How do you penetrate in that system kwamba usilale nao na bado upenye uchukue kazi mbele yao, na ikifaa unachukua na vyeo vyao pia. Now how do this church girl survive in that system? Now you know. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli nitawapa upendeleo mbele ya Wamisri. Because something must happen supernatural hapa katikati. Kati ya uso wa Myahudi na uso wa Misri. Wakikutana, Misri ajikute anampa Myahudi kitu ambacho anakitaka vile vile anavyotaka bila kumwekea sharti lolote. Kibali cha Roho Mtakatifu kiwe juu yako kwa jina la Yesu.
Amen.
How do you help this young girl? Meona maombi mnatakiwa kuomba wa mama. Meona. No, ya wazeni tu nye dada zangu mlio yapitia. Alafu wa wazeni watoto wenu wa kike, the way they are tender. Ambavyo mioyo yao sio migumu kama ya kwako. Sababu wewe moyo wako unaujua angalau umekaa kama unakutu. Moyo wako umekaa kama jiwe. Yaani ukitoka kinki kama kondole yenye kichwa chake. Sasa waza mtoto wako wewe wa kike. Can your daughter survive the pressure you have gone through? So if we do not find out now a system that can be broken so that children of God can survive. Sasa Hiyo ni upande wa watoto wa kike. Kwa sisi wanaume sasa, you have a very brilliant idea ambao unajua kabisa inaweza kuisaidia nchi. Nchi ka save mapato yake, nchi ka save vitu vyake kabisa, is a genuine idea. Lakini ili uipitishe, assign mtu wa mwisho. Watu wanavomega hapo katikati. Kila mtu anataka share. Kila mtu anataka share. Nobody is willing to let you fly for free. Yet these guys, they drive millions of cars. These men are millionaires. They have money. Yet a little idea that young boy is riding with it is not ready to endorse. I'm showing you our systems. So, tufe na idea zetu. Mbinguni hazitatumika. How are they going to survive? Nehemiah, he has an idea to build a city. Yet is a cupbearer. Ili apate ruhusa ya kujenga city, kuna vibali wizarani, kwenye wizara ya ujenzi. Kuna vibali kwenye bodi ya construction. Kuna vibali siyo vya wapi. Kuna vibali vya wapi. Hao wote ili wakupe kibali. You have a dream. The only money that you have ni ya ujenzi inayotosha kujengea city. But the people in the system, so it's not that people have no ideas. They have ideas. But people in the system. So tunaanza na mfalme. The man is praying. Mungu nipe kibali mbele za mtu huyu. Kwa sababu jana nakwambia tuombe Mungu atupe kibali. You thought ni kibali tu nikionekana wanipende. No! 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 Unaweza kabisa ukawa na idea kujenga kiwanda, but there is a document you need to have. A certain minister must endorse. Una ndoto ya kuwa na bonge la media. TCRA wana bodi yao. They have to endorse. There is a document you have to bring there. They have to accept it. Nimekuonyesha upande wa madada. Nimekuonyesha upande wa sisi vijana wa kiume. And now in generally, ziwaze system. Haya. Ili wewe uweze, una idea ya kwenda kuchukua kitu fulani kwenye nchi fulani. Ili uweze kufika London wewe, you need visa. It's a document. Nehemiah chapter number 2.
Yes.
Niliwaomba ruhusa. Fahamu zenu zina uwezo wa kuendelea kupokea?
Yes.
I want to give you a solution. Na mimi nawaambia Mungu atatusaidia, tutapenya, tutapenya.
Amen.
Tutapenya na tutapenywa bila kuguswa, bila kusumbuliwa, bila
yes.
kuumizwa, bila kukatishwa tamaa.
Yes.
Tutapenya. Ila kinachotakiwa tu, Mungu alimwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tatizo wengi wetu, wepesi mioyoni. Wepesi. Umewekewa kigingi kidogo tu, tayari mimi siwezi, haiwezekani. Wepesi. Hii anasema mwenye haki ni jasiri kama simba. We need to change our hearts and start wearing hearts of lion. Ndio maana Yesu akasema hivi, na watuma nyinyi, najua nako watuma, na watuma katikati ya mbwa mwitu, na nyinyi ni kondoo. You are very at high risk to be eaten. Fanya masiara mpaka unafika mwisho wa safari, you are bleeding. Watakurarua na makucha yao, watakungata, watakungata mkono. Ukiwa mzembe, you will find yourself at the end of the game. Umefika, mbavu zinaonekana, wamekurarua ngozi yako yote haipo, kwa sababu ni katikati ya mbwa mwitu. They are merciless. Kwenye nchi za kifalme hazihitaji endorsement ya bureaucracy. If the king says yes, it's yes. So Nehemiah is attacking the system. So you might have a, na niwaambia hapa, situmii kama lugha ya mfano. You might have a real project ambao unajua kabisa kuna body fulani inatakiwa ipitishe, kuna wizara fulani inatakiwa ipitishe. So you need to know now what to be done. Get your paper, letter, Nehemia anamwambia mfalme, ninaomba uniandikie na kibali kwa mtunza msitu wa mfalme. You need a document.
Yes.
What you're doing is good. Ni kwa ajili ya kuingizia hela. But you have the paper that is needed. You have the paper that is needed. Hakuna kitu utafanya kwenye nchi hii ambacho hutapata, hutaambiwa upewe karatasi. Isikiliza. Kabisa wanajua, ili wewe ufanye biashara una okay. Wewe ukifanya biashara serikali inajua unaipa kodi yao, si ndio? Mtu mmoja akasema hivi, hakunaga kanisa linalo emphasize washirika wake walipe kodi kama Mkuyuni. Ni vile tu TRA wanazuga kama hawaoni. Fresh tu, lakini sisi tunafanya wajibu wetu. We all know kwenye kanisa hili tunaamini kwenye kulipa kodi. Kwamba ukifanya biashara utalipa kodi. Lakini angalia mchakato wa mpaka kupata uhalali wa TIN number. Aya, wametusaidia wakatengeneza system na nini kwamba tusaidie naingiza namba hapa vitu vinaenda. Huku kwenye mtaa na kwenyewe kuna leseni ndio upate, ukutane na mtendaji au ukutane na mwenyekiti wa mtaa ambaye ni layman. Yeye hajasoma. Yeye ana huo mtaji ulionao wewe. Kwanza moyoni mwake tu kinamuuma. Kwa nini unaweka hiyo biashara hapo? Lazima akuonyeshe. Inferiority complex tayari inamuumiza. Lazima akuonyeshe wewe yeye ni nani. Utakiona cha mtema kuni. Muda unaomtaka hayupo. You may have the time. Nataka ikifika mwakani muda kama huu nina shopping mall yangu kubwa.
Yes.
Nataka mwaka, because dreams must be in the timeline.
Yes.
Anything you are dreaming of, if it doesn't have time, you have already failed. Every dream is timely. Na changamoto ya ndoto na ideas zina tabia ya kufade haraka ukichelewa kuziapply au ukichelewa kuziexecute. This is what you don't know. Wengi mmeota vitu vingi, mmedream mambo mengi, mmeona vitu vingi, but within you you do not know kwamba the idea you have, it is timely. If you take so long, sikiliza, some of the product you are about to bring in the nation will be outdated. Hazitahitajika tena. The delayed idea is a lost idea. So now you need to know, kuna wazo unalo, kuna kitu unacho na ni kikubwa unataka kufanya. You need to know that time. You need to know hiki kitu mpaka lini hawa watu bado watakuwa wanaendelea kukihitaji. Or rather, ili uwe safe, you must ask the Holy Spirit, Roho Mtakatifu akusaidie kwenda beyond the time. Alafu na kujua watu kesho watahitaji kitu gani.
Amen.
Akili ya Yusufu na akili ya wana wa Isakari.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.